yande jono wittodi min tagi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji ɗin mi jangantaw min Oumou e fulfulde. Ko watta ñawu seere ni hano kanƴi ujune herme e capanɗe joyi ko hitaande fuu nangata sukaaɓe dellayɗe duniyaaru. Noon ni ko lokotoreojo mawɗo Lella mbiyen ni docteur Leyla haa Sisan, noon ni mo leydi Maroc o fantini ɗo nder galluñamay. Illa ni ñande altinani geɗɗira ittanaane silma leydi Niger, noon ni fuɗɗaama hanki ni silma mbiyen ni mo Jean Rouge kan watta nder galluñamay. Deni jonde jam no hiɗi heɓo sayde leydi Libye denako joɗɗinama denko leyɗe men ɓaleɓe belna ni kam ministre kawjiɗo e haala gonka nder leydi men Niger di yaaɗe leyɗe Yasin haalir. Lorani ka STM noon ni ƴukani wuro Zender no fayi tawa noon ni hite nangi e makka, noon ni ika natate sawa noon ni nder bawɗe Allah ni neɗɗo fuu mayay. Nonnon ko wanawnaki goto nder himɓe tawaɓe nder kar o fantini no ɗum waɗiri. Noon ni nani ko jaadimi mo wuro mbiyen ni radio tarma moa noon ni te sawa Saydou Sanke haaliri.
Kasis arano natol wuro ton min jotti ko min nani debbo gon no huuɓa no wi'a hiite hiite sey aw ƴo loore den yaaɓe feren darni loore den. Loore den hiite gen nangi ɗum nokku fuu. Portuji mayre ɗiɗi ɗin yettore Allah ɗi fuu ɗi pirtake, himɓe fuu burti, wala duumo goɗɗum hewti. Are nannaɗe nder loore den fuu burtinama. Sey ni gonɗe gaɗe ɗen kanƴe du kilelgel kan aw ƴo on yeggiti nder loore den. Sogeji ɗin ɗi gari, amma wakkati ɗi gari tawi hiite gen waɗi sembe.
Bamu samu ba agajinsu da gogawa.
Nder leyɗe men ɓaleɓe ni nder ñawuji seere hano ñaw ɓoyre, noon ni nangowo ummatore ko woni ɓurɗe kam ɓuri hano torugo hano ummatore. Noon ni no docteur Lella mbiyen ni docteur Lella he Sisan, noon ni mo wuro hano wuro mbiyen Maroc, noon ni o fantini to pottal manngal gaɗangal ɗo nder galluñoye ɗo barke IA. Noon ni ɗum ɗo holli wiide ko watta ñaw seere iri hano ujune herme e capanɗe joyi kanna gata hano sukaaɓe hitaande fuu nani hano yewtere ko naati caka makko e bandimin. Noon ni mbiyen ni Adama Dawaki to pottal manngal galgal.
L'Afrique est connue. Leyɗe Afrique ɗe no annira iri ñaw seere iri iri. Nde leyɗe ɗe du cukaaɓe ummatore kanɗe ɓuri ɗuɗude. Kamɓe du ɓiɓɓe ñawgu ɓuri nangude e deɗi e ko fili ɗum seere de ɓuri nangude. Nder hitaani waɗe himɓe ujunaji hemre e waygu himɓe heeɓe e ñawgu nangata. Nde ƴeewama du nder maɓɓe watta ba feccere warowɓe loctorore ñawto safareji e ƴewtinaji ñawgu. Ceedu muɓɓe ɓurata ujunere ceedu euro.
Forɓangeni balla ka leydi Amérique woni no waddagal gurna sukaaɓe wooɗa waɗini han alfaadimo leydi Niger. Noon ni fuu ɗi hakkilloji dow dewlinol ɓiɓɓe rewɓe ilna no fanɗi. Noon ni ko leydi Niger hanki ni hiro waɗi hiro hiro goo ko o waɗini o siriyana hiro goo dow sukaaɓe mbiyen ni ɓikkoye dewoy. Noon ni ko jottaki duuɓi sappo e joyi kamɓe gatti kaddule hano mbiyen ni ɓaŋaaɓe noon ni ɓe yiili nokkude e worɓe hacno heccuɓeɓe. Noon ni ɗum ɗo kam fooɗol hakkillo no yaade e saaroɓe. Noon ni ɗum ɗo har wakkati ko o haali o yaada ni o feɗa rewɓe e worɓe rewɓe e mbiyen ni surbaaɓe. Noon ni gam hokkuɓe dardia ha amma hana gam ɓe dewlina illa ɓe panɗi. Nonnoon ni mbiyen ni gam barke hano pottal manngal IA gonngal no waɗe nder leydi men Niger jeɗɗire wittine de ni mbiyen ni hano silma leydi Niger. Noon ni no wonno waɗe hano to yiila nokkure yiilaku kulle gam fama hano fina tawa hano himɓe. Noon ni no ɗo nder galluñuma illa ñande altine lasara fuu iɓe gatta hano filma noon ni gotum. Ɗum ɗo nder mum noon ni himɓe aranɓe bittiɓe noon ni gaɗa ɓe gattino ko Oumar Ganda. Noon ni ɓe gatti Moustapha Diop. Noon ni jingaray mayga kenga. Noon ni ɓe gattana ko Jean Rouge. Noon ni ɗo nder galluñuma silim oɗo ko e gatti kan woni petit à petit nen nani wugo hano ko Mariama Kenda waddani min.
Vous êtes habillé ici comme ça? Mais c'est dégoûtant.
Ɓe gaɗan kamɓe woygu e ko dekki joɗiɓe nder nemre no ƴeewa silma indiraɗo petit à petit ton centre Jean Rouge mo ñeme. Jean Rouge o du kan fuɗɗi silma ɗo nder leydi Niger. Nani tariki silma o mo Anafi Souleymane ardiɗo Sarusi kawjiɗo yaadu yeeso jiilaki ƴeewa kulle tariki ɗo nder leydi Niger waɗi.
Petit à petit parle
petit à petit haltana donimbe adi be wadde campagne mu'e ko inditiri petit à petit yobe lede tuba ko be gandaru no gurna mabbe won tiri wartude wadde silmaji to mu'e ko be ngarti be tawi ibe ngodi kulle de be kana accude dilla
grosse aventure.
Jean Rousse o du no andi tariki e fina tawa leydi Niger. Ɗum du silma o wonno holla to Anafi Souleymane silma o hune non ko leydi Niger firta gabare
la production cinématographique
musique nigérienne
silmaji di Jean Rousse wadi der Niger di leede kewde no jididi be bi min obi leede France muyudo latade balejo wadinde ngurnda makko e amin fudu ko yidi fina tawaji amin burde min
mieux que nous le faisons nous mêmes
to suka debbo jango université islamique gom silma ono weltare maunenu o boyidu ko omo nanana silma o
Franchement ça m'a plu.
Huno non ko be gini. Ganno wodi jaltinoji no firta ko e himbe. Himbe gara gena ko e mabbe.
Ça regardé vraiment.
Jarush o duni itane dubi ujuna didi e nay mayi. Do du nyame o moba hanono o jamirno dum fadde makko mayde.
Kenga non fedde hano jinganoje bibbe leddi ko duniyaru nonni hano inditrane tournon la page be benbe kanti portal mabbe mangal galbe gadi portal aranal dolo ko be gadi dun do be gadan dun do der gallunye may nani labit be joddini der portal mangal gal no bi ni horejo on Laurent Diat nonni fantini bandi min Asmana Shina
on retient qu'on va avoir
dangare nay min chubi e do mu en golle amin dubi tati de tugote gadi dangaral aranal gal woni findinde himbe doyngol der magal du min daradu no min gatta ko min gollide himbe ko watta democratie wadi sembe didabal gal woni no himbe gada ko gadda bayla der labi politique leede he hebande himbe ko yirna dangaral tadabal gal woni noy wade ko bandirabe amin be kebi wawade ganduro amin go hoya dangaral nayabal gal kangal du woni tabbintinde demokrasi chaka amin mine he koy amin der duro amin go gam min bawa bi himbe dowtanu labi demokrasi de taw mine he koy amin min gala miden dowtanodi min gatti du dane ko watta rewbe kebi beydari der burnam mu min cingi du gebe gebe tefoje cede ko gollirta gada duro go ko ekkintina himbe ko taw ko labi mardi leydi e gollidol majji
e l'application des règles
ko watani million yiji hano kemenay e chapande tati e jenay cede sefa kan janginobe modjimbe talki hano tewtoru baka mo dubi unya idi e sappo e jetati ko be tokkata gomnati on noni ngena majji no yobete noni no wonno yobe biyeni hano fayago waranje go lawruji eno no ministre on hal holliri wakati on doni Umaru Adamu horejo fedde mawne ko janginobe jangirde hakkuneji noni o fantini bandi min Ashman Shina
dal les négociations le paiement
der jode haleji amin ko watta musula hebo dum wadai fille darnude jobol cede amin gol seni de cede de jobi dama den ko himbe kedo faade to gaddi gan saytu dimma cede jawdi gollirteni din wotama den ko de gara denne der wakkati o tanno jobol gol wawi darnede dundu seni har sappo lewrudu min milo to dum denne to bandirabe amin be kulum mila ko hanu irko rawani dum e gadanti be kebay warde bendu cede mu enno don to neddo mabbe tawa fu no wawi wadde de holla den yobe de nyame non nade der redu leedi non to lewru juillet du wata cede dem fu jobi di
bibe leedi mali hano perobe leedi mu en garti de leedi men Niger ni be tiendama ko nokkuje ko watta nokkuje joy gombe der gallunyu men ni gala nana hano beldum jondam mebe nana bi en gurnam mabbe non no hore jo biro himbe perobe be leedi mali gombe der leedi men di hano halin noni dum do wakkati on don ni o indirta kena agdid noni age a mali o hali wiide ni ano yottojo makko yaade bi en ni e fedde mawne hawjine himbe perobe be gattan be jungo no watta kon be gada gurna mabbe no wodiri jaadi min mo studio tamani noni mo mali ano jurake hano bandira mabbe bi en ni be do studio kalangu noni a seta bi en ni a setu kantie noni o yewtidi e makko
asher anyame ici
asr do nyame no fero dur hen nokkuje to ferobe be garta jodo dermo do nyame nyamdu hokkataake cede suudu hitane ni neddo hokkete degom ujunaji sappo e didi de himbe duudai degon sappo e joy nyamdu degon no hebo degon du neddo hebata dum seni neddo sotta kulle mum gon ko nyama har ko darata du fi nyawtul sayto neddo nyawto wake warti waddi dereji mum hollibe den ko be kokka dum cede dum du no torra
jonkay dungugum fuddina chaka kenga e hande ni der gallunyumey be kebi hano tobe ko watta tobe didi nonni bako ni layre nati der tobo go nonni don do mbi horejo sarusi kawji do filla diele e ken nonni o fantini bandimi nonni har ko tiawata hano dungugu ko wari nonni delle nani ko bi en ni horejo hano sarusi o fantini nonni har ko tiawata bi en ni hano tobo kebaado o nonni sai ketna nen ko kachallu gaptia lawan o fantini bandimi Nafisa Adamu Sirfu
On l'avait prédit.
Min kala lino nimbe filla dungo go illu lewru avril 18 du do filla magu der leede bangi hirnage afrika den ko go yawan jipade amma no wodi to tobete nokku nokku yoro du no wadam kamne nimbe puddi no yiya jon o no wodi nokku je kedo to dungo go jipaki lor no don natira farbilma mide mila du dum holla ko puddo dungo noni seni dum jewa ma fardemal e durngol du no latato dungo rabbi dingu gan top won duuda lewru juin e mai fu wakati na fa awatirde du lewru juin out warde septembre non top on diam na wadan lewru juin warde out hantode ndungu gundo no yottoto kanto lewru septembre ya fuddode octobre so birde leydi ndi fu
garman sud du pays
labi de nakuni jottinama illa décembre hitane dum e sappo e getati der commune mo torod non region mo tilaberi kipiteje gondi no gadde non wakati wadi ni hano bieni do ginol hano loreji e motoji noni hokkama kaddi be gatta yilaki mabbe noni dum do wadini laami do wuro gonni o fodi hakkiloji bibbe wuro be teddina laabi di horebe joddini noni gande na ko mabbe
arroki dan gomni bammatno irise do
lawal ndenago ko jangongol mojjara maude non to amin dum waddani min nafaka sane min kawri nimbe e wide laamo laamu watta gam alla be munya wattu be gol be jidana talkaabe ko boni cellal balli mabbe wona no tefe gam kambe du be jida dum boya ndeni be ngii dum waylake ibe mbawi be dudde wakati seeda yamirore de gadanan mi talkaabe ni woni gam alla be munya seeda gam mine ko be amin min jida lawol gol boya be gollida eno laamu wiri faddade moteje be baddo veloji mabbe gande motere walano velo e ara andano kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mido feccide dum
min garta der sudu halni hande yewtel men pindinol ni yeccata ko nando ko je wata fi dena ko der leede men hano kawtide der fedde UA nonni hano afrique on nonni fedde de wi hani ko wadi ni durwi didde e jonde jam der leede men hano balebe nonni do gattol jungo bien ni hano leydi amerique dum wadi ni hala kani ka yeccama kenga no der portal gal ministry be kawji be filla halaji leydi mu e leede yasi nonni wadi der portal batu chapande tati e jobe re ko wada do der gallunyume non wadi ministre kawji do e hala kan don der leydi men niger noni o holli wiide dini hana jonde jam heba de leydi libi hakkilo fukkingo warta warti de leydi men balebe nani ko adama dawaci yewtidi e bi en ministre on kala hankaraw
en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme
ana kondarta fila durwido le biddam bonda ko sayto nimbe ngollidi hawtade e bawdum non min ngolliri le wendu lak chad durwidide e bibbe boko haram non do fahande mimiji wadde der leydi sahel kerol e leydi mali burkina e Niger miden andi ko dum hejata gam bawde amin hewa fanon fu fa bibbe bombe no kebe durwide hemu le siri e iraka na ko soge ji leede duniyaru mawde den fu mballiti denne wona sogeji burkina mali e niger tan bawta durwidide e bibbe bombe der sahara miden godi lawol gollidol mangolo hakkunde amin e fedde leede tuba kobe amma be gala sogeji ibe mballiti ramin farcede e dabareji der majju dum fu watta ko min njaloobe sahana min kebu faddade nokkure to bibbe bombe mballitirte kaborde e cede non tugodo dam ndaku libino no wodi du kadin leydi dida biri der mali kidal no kure latinde hande warti gineji bondi wittinirte nimbe tokkito hojude laabi fadde idum deqino leyli bi de sana dum deqino leyli bi non mi bawta wadi hunde fuy
to minister en kali filla libi lana piroa yehi felloy nokkure ittanane filtobe duorde de libi bibbe leydi niger no tawa der mabbe na
ngonga non bibbe leydi niger no tawa der mu be burta sappo
filla hawju labi golli didde no waddete dume ni be domi hebede der mu
no mimijo lawol gollidol hakkunde leydi afrika e de duniyaru misali fedde leydi tuba kobe noy gollidol amingol tokkitito sembindidde fande idum lato hunde ko min gori miden durwana leyde dem nimbe tokkito e wadde baddal chaka muy en gam kanjum warti der duniyaru hande ko wona fitinaaji woni no wadire
o min danata habaruji me e fulfulde de jabbito don batto joda kala ko studio kala ngumo moktar hamadou yottintande homo ngade habaruji din fu